ngaphandle kwakho ngiyazulazula. Amathunzi aphenduka izinkumbulo, imibuzo emoyeni, izwi lakho liyanyamalala. Ngabuza mbuyela na, noma izinyawo zakho sezambile kude, kodwa inhliziyo yami hlezi kuwe. Ngiyakhumbula, ngiyakhumbula kuzo zonke izinsuku, izinsuku ezinde. Ngiyakhumbula, ngiyakhumbula ngobuthando lwami luhlezi lukhona. Izitha zami ziyazazi indaba zethu, umoya untshela izinto zami nawe. Izinyembezi zami zihlala zikudinga wena,
wena sami sami.
Mabuya bona nawe.